one ya ponya sharing. Twasoka mu hugging mbanja ona paka kisa te. Na huka bani mare na zula tivabula mu training. Kuntwala, omukwano kwa kuntwala. Zikiriza kunonya, bino vivade mwesala. Hatutao, omwana uyao. Hatutao, omwana uyao. I don't believe one day I'll be your husband. Kakupase vitu vyange kwendi kugadi kwendi. I don't believe one day I'll be your husband. Kakupase vitu vyange kwendi kugadi kwendi.
To pull up, hey, pull up. Kakayinda kanyumia, we pull up.